Essuula ey'omusanvu. Bwe njagala okuwonya Isirayiri obutali butuukirivu bwa Efulayimu ne bulyoka bulabika, n'obubi bwa Samaliya, kubanga bakola eby'obulimba, n'omubbi ayingira munda n'ekibiina eky'abatemu banyagira ebweru, so tebalowooza mu mitima gyabwe nga nze njijjukira obubi bwabwe bwonna, kaaka n'ebikolwa byabwe bo bibazingizizza, biri mu maaso gange. Basanyusa kabaka n'obubi bwabwe, n'abakungu n'ebyobulimba byabwe. Bonna benzi, balinganga akabiga akakumibwa omwoki w'emigaati, alekera awo okuseesa omuliro ng'amaze okugoya obutta, okutuusa lwe bunaamala okuzimbulukuka. Ku lunaku lwa kabaka waffe, abakungu beerwaza n'eddalu ery'omwenge, yagolola omukono gwe wamu n'abanyoomi, kubanga bategese omutima gwabwe ng'akabiga nga bateega, obusungu bwabwe bwebaka ne bukeesa obudde, enkya bwaka ng'omuliro ogwaka. Bonna babugumye ng'akabiga ne bali abalamuzi baabwe. Bakabaka baabwe bonna bagudde, tewali kubo ankaabira. Efulayimu yeetabula mu mawanga, Efulayimu mugaati ogutakyusibwa. Bannaggwanga balidde amaanyi ge so tamanyi, weewaawo atobesa envi so tamanyi. Era amalala ga Isirayiri emujulirwa gy'ali mu maaso ge, era naye tebaddanga eri Mukama Katonda waabwe, so tebamunoonyanga, ebyo byonna newaakubadde nga bimaze okubaawo. Era Efulayimu alinganga ejjiba essirusiru eritalina magezi, bakaabira Misiri, bagenda eri Obwasuuli. Bwe baligenda, ndibasuulira ekitimba kyange, ndibassa wansi ng'ennyonyi ez'omu bbanga, ndibakangavvula ng'ekkuŋŋaaniro lyabwe bwe batawuliranga. Zibasanze, kubanga bawabye okunvaako, okuzikira kubatuukeko, kubanga bansobezza. Newaakubadde nga njagala okubanunula, era naye banjogeddeko ebyobulimba. So tebankaabidde n'omutima gwabwe, naye bawowogganira ku bitanda byabwe, bakuŋŋaanira eŋŋaano n'omwenge, banjeemera. Newaakubadde nga nayigiriza ne nnyweza emikono gyabwe, era naye banteesezzaako obubi. Bakomawo naye si eri oyo ali waggulu. Balinga omutego ogulimba. Abakungu baabwe baligwa n'ekitala olw'okulaluka kw'olulimi lwabwe. Kuno kwe kuliba okusekererwa kwabwe mu nsi y'e Misiri.